Ooh, yeah. Malisa, umasikini.
Tangu zamani, nilitamani, homi niende mbali. Sio wengi walio nijali, wala kunikubali. Wanauliza mimi nani. Naenda kushoto, pesa hazipatikani. Naenda kulia, chakula hata mavazi sina.
Pande zote nimebisha, sasa nimegundua ni Mola tu anaweza nisaidia. Yesu wewe ukaniona,
ndio maana mimi naimba za shukrani.
Hey, Yesu wewe ukanileta,
ni siku zote utakuwa nami.
Ukaniona,
ndio maana mimi naimba za shukrani.
Hey, Yesu wewe ukanileta. Bado mimi naenda level
higher,
unapepea kwa mabawa level
higher,
bado mimi naenda level
higher.
Hey, higher, higher, higher level higher. Ano tu loko loko perspective. I don't go tired, tired. All I have to do is to sit in the attentive. Fire, fire, your fire, they burn me down. Burn me down, now my desire, desire is that I wish to be close to you. Yeah, yeah.
I cannot control, no control. I'm with God, I'm no solo. I'm no solo. I cannot control, no control.
Yesu wewe ukanileta. Bado mimi naenda level
higher,
unapepea kwa mabawa level
higher,
bado mimi naenda level
higher.
Hey, higher, higher, higher level,
I'm with God, I'm not solo. I'm not solo.